moyo, nikikumbuka maisha yetu na nyanya, yalikuwa shwari mfano wa kuigwa. Alikuwa mcha Mungu, alikuwa mpenda watu, mkubwa mdogo wote wake sawa. Kweli tukianza simulia wema wake nyanya, hatutaweza maliza leo hii.
Kafula msireta we kola.
Wingu jeusi leo limetanda hapa kwetu Sarafina Murema Mungu. Kweli ni ngumu sote kuamini, eti mama Jumwa aweka hili za kulicha watoto wako kazo jasini sili kaze maikoni kazo. Sadiki, Mariam, Joseph, Diana, Helen, Willy, Dennis, Ina, Rosie, Lillian, Agnes, Tami, Jessica, Ida, Sipeno, Richard, Ibanu, Willy, Emily, Eliezi, Jacob, Sifa, Baraka, Suma, Sima, Tore, Namari, Pascal, Dimatini, Nicholas, Manakula, bye bye.
Watoto wako, kazo jasini sili, kaze
shani tapusi na moyo teni sifasadiki Mariam Joseph Diana Helen Willy Dennis na Rosi Lilian Agnes Tami Jessica Ika Sipelo Richard Manu Willy Emily Elie Jabo Kusi Babaraka Subasi Batore na Mali Pascal Dimatini Nicholas Manakulaga Bye Bye
Porosini, uzoki wadiru, aweka hindi. Kusini za mulungu gaga, wakaleto hawe.
Sarapina yase hii, inakule kaweka hindi.
Enda salama.
Anaho anzukuru na vitu kuma na kulaga.
Enda salama.
Hapa duniani kuna sote ni wasafiri.
Enda salama.
Kafuna kuna kaweka hindi
Enda salama
Sarapina yase hii inakule kaweka hindi
Enda salama
Anahoka nzukuru na vitu kuma na kulaga
Enda salama
Hapa duniani kuma sote ni wasafiri
Enda salama
Perofula kuzuni kafuna kuna kaweka hindi
Enda salama
Sarapina yase hii inakule kaweka hindi
Nikafuna
kuna